This is an MUT Radio podcast.
And we do have a guest, the first interview, Ezoba nayo namhlanje, by the name of Nompumelelo Wakwankosi. Yeah, asidlule garage sifaka petrol. Kunjani?
Yeah, sibona.
Uyaphila mfethu?
Hayi, ngiyaphila.
Ah, sikhona, lalelaka. Before sizosingena kuNompumelelo, I want to know, man, like lapha yana asidlule garage sifaka petrol, angangishiyi ngaphandle, singene laphana. Lezo zinto lezo usuke icabange nini kanjani?
Shuthi ihlezi simqondweni. I'd like to believe ukuthi vele ayikho imoto ehamba petrol inganawo.
Yes, yes.
So by virtue of that, kubalekile ukuthi uqale ufake petrol before upheke ukuze uthole amandla yabo.
Yeah. Yeah.
Kumsebenzi ukupheka.
Right.
Yeah.
Ngiyazi ke lapha emaredweni sike sibuze ubani Nompumelelo, uwakankosi uqhamuka, but we're not going to do that. Sizokuthola lokho le njengoba sisukuma nje. So you are a self-taught cook.
Yebo.
You've never went to a culinary school
ever.
Right. So tell me, the love for food, the love for cooking, iqala kanjani, iqala kuphi?
I think muqhamuka emndenini omkhulu nihlanganisa ukudla.
Yeah.
But food is love. True. Everywhere you go, I don't think uyakwazi ukuthi ube umuntu ophekayo ungabathanda abantu. Mina ngiphuma ekhaya elinothando, bekudliwa nje ekhaya, noma umuntu uxabene nawe bengasabi ukukutshela ukuthi ungishiyela.
Yeah.
Yabo, so I think from ukukhula nje ekhaya sishintshana, umuntu epheka kuba amagame. Ngikhule emakhaya u2 and I was very close kuwo kwi side la mane la kababa. Ugogo wami bese umndeni omncane kuyimina abafowethu nami. Ugogo besiphekela ke waplan ama meals akhe. And then kama wami bese umndeni omkhulu wonke umuntu ene game like. Ngangathandi ukupheka lapho ngoba nje sasibaningi nami ngifuna ukuyidlalela, but I think izinto eziningi ngayifunda lapho because uphuthu ngiyalishaya manje, and I don't think ugogo wangifundisa uphuthu. I think uphuthu ngalifunda ekhaya kama ngoba umndeni omkhulu phela kumele usuthe, so kushaya uphuthu one way.
Yeah. Your witty personality, like unalendlela lo of catching attention yomuntu.
I think
you have lendlela le of catching attention yomuntu, ngisho engakwazi ethena kuba nalento ethi ngilamlalele. So did you grow up vele unayo the confidence that you have kuwena, noma it's something nje lokhu build up along the way?
I grew up ngingane vele ne confidence
yabo.
Nhlanhla leyo ke angikhulanga ekhaya la aba crush khona down ukuthi mu ingane e open e public lokho ekuthi awukahle
cha
nje umuntu bebo yena nje yakhule benjalo, so I think that played a huge role in me being who I am. Akekho umuntu owake wangitshela ukuthi I must be less of who I am, but angeke ngize ngiqamba manga ngihlale la ngithi I confidence yami ikhuliswa ngama supporters ami nabantu abathanda ukuview I content yami because it started from one video.
The reason
why we have over 50 videos now is because the confidence was built by people. But listen, sawuthanda umsebenzi wakho, sicela ungayeki ukushaya ama video.
Yeah. Now TikTok scene, usukuphakathi TikTok fethu. Was it something wahlala phansi uthi yazi ukuthini? Let me take this content, this love for food, ngifake ku TikTok. No more, let me just do it. Ngibona uthena kwenzakalani.
Mina u TikTok ngawazi ku app yokudansa yabo. Mina ukudansa angikwazi ke, bayazi abantu ngiyayiphimbela. But I think ngizama ka Instagram ukupost ama video okupheka. Ngase ngiwa repurpose. I repurpose the videos on TikTok. Every time ngipost ka Instagram, ngipost na ka TikTok, but the support from TikTok is crazy.
Yeah.
Izongenza celebrity leya support. Angifuni ngisho. Ngicela ukubeka
obani. You already are, man.
I think right now I'm just humbling myself and angazi ukuthi ngingababonga kanjani abantu ngale support abanginikeza yona, but I love TikTok, I love Instagram. I appreciate the support that I get from there.
It's not always the same Nompumelelo. Yabo i reception ayifani. Khona bazohlezi nje be comment something, you know, negative lapha kuma video yakho. How do you go about now ukuthatha all these negative comments? Ngawathole, just be yourself and continue doing what you do. And how did you actually navigate your way through kulawuma negativity?
So I think into engijabulisa nengithusayo lately is that maningi amajita that actually follow my content, yabo.
Okay, yeah.
And ayakhala ufundisa into mzethu kupheka nje kanje. Mangibheka ama stats, as content creators we have something called stats.
Yeah.
So uyakwazi ukubona ukuthi you are followed by 80% women, 20% men.
Yeah.
So mang like over the years ama stats have grown when it comes to the main people that like the men that actually like consume my content.
Yes.
And it's crazy that like it's growing, and it's because of food. Akekho umuntu ongakuthanda ukudla.
Yeah.
Ama negative comments angifuni ukuqamba mangi, there's like 4 or 5. It's easy to ignore, khona nje usanda kusho ukuthi lo jeqa wakho uvuthwanga ngathi ngishilo nje ku voice over ukuthi ngiyaqala ukupheka. So next time uzoba ngcono ujeqe wami. So
yeah, yeah.
You just I think muzithemba uyazi into oyenzayo nawe. Kulula ukuthi wathathe nama comments ngeke ungitshele ukuthi nginekhanda likhulu sengishilo mina.
Yeah, uyabonaka.
Yeah, yeah, so ngishilo yeah. Ukuthi ngiyaqala ukuxova abafethu. So yeah. So bona ukuthi kuzoyenzeka kanjani. So musa ungitshele ukuthi ujeqa wami uvuthwanga ngiyazi.
Hey, hey, social media, our faith is a vile place. Social media, it's not for the faint-hearted. If you're now just confident, or ngempela, uzom. Eh, sesitholile-ke fethu, you are from a very big home. Eh, ngiyathandana kunothando, and they are encouraging you to be the person that you are namhlanje. So now I wanna know, UKZN criminology. Kwenzeka ini kaphaya?
So first of all, I actually studied Mangosuthu. I don't know. I don't think a lot of people know, but fresh out of high school, kafunde Mangosuthu. Ngidlala ugogo ethi ngiyenze accounting.
Ngikude
accounting. So ngenze accounting. Ngafunda lapha phezulu entabeni lapha.
Okay, yes, yes.
Yes, and then thereafter I told mom like I mean ngifunde lento engiyenzayo la. So I applied ke because I had other dreams, you know?
Yeah, yeah.
So I applied, I got a bursary at UKZN against the criminology
yeah.
and community development.
Okay.
I enjoyed doing those, but I think ngoba ngangingani yagogo sashawe imali ukuthi ngiqhubeke ngifunde kwase kuphelela lapho, but uthando la criminology will always be there.
Mm. Yeah, uyafuna ukuphinda ubuye lekho.
Not criminology, ngifuna ukuyoshaya chefs. Ngifuna ukuya ku culinary school manje, ningibize ngo chef, nami ngisho ukuthi
oselo khuzana. Ngicabanga futhi uthena kungakusebenzela futhi fethu ngoba vele you are ready in the scene.
Yeah.
And masugqokile futhi ingubo zakho na isho fethu.
Yeah, cuz I saw the other day njengoba usho ukuthi social media is a vile place. I saw someone was like I bo umpruse u chef and someone corrected them and said no she's a cook akayena u chef loyo. And I'm like angikazi ngiclaim ukuthi ngu chef but izokufundela khona maseni kusho nami. Nami kugcwale kubini ukuthi nguyena.
No asimtshele fethu asimtshele ukuthi na.
Well now I'm a cook.
Yeah.
But I'm also a great cook.
Man, like, let me tell you. You are a great chef.
Ngiyabonga phethu siyamanifest.
Lalela fethu ama recipes wakho I don't think ukuthi ena ukhona u chef o qualified ongasho ukuthi ena akusiwona.
Hayi uqinisile bayasho chef. I was actually at Unilever the other day and our chef bakhona was saying ukuthi bayathanda indlela engipheka ngayo.
So bakusho
bona ke abanye bawoba.
Lalela you might as well just get a booking where some hotel.
Okay.
Towers open.
Okay.
Let's claim.
Ngikho ngabangholela kancane concentration
yahole. Okay, useshilo ukuthi uyahola. Uyahola kwi content yakhe.
Kakhulu, kakhulu.
Ngishilo wathi izophuma zonke ngano. Hey kanompumelelo kushilo wathi izophuma zonke. Nompumelelo mfethu. Now you here. Usitholile exposure. TikTok unginikile exposure. Where do you see yourself now?
I to be quite honest, ukupheka kube inhlanhla ukuthi kube iyona niche yami. I've been in the content creation space for a while now. Ngizama ngazi ukuthi ngenzani. And I think uNkulunkulu mkhulu futhi muhle ukuthi ngizithole la kwi food and nutrition
yabo. Okay.
Because ubani ungalambile manje. I'm sure nani lambile namanje.
What did you bring?
Nothing.
I don't like you.
No, but now that I know sengizopheka njalo. But I think for now, I haven't even been in the space for over a year, by the way.
Nice.
So I think for now, it's just more cooking, more cooking spaces, more events, more awards, God willing. But ngokuhamba kwesikhathi ngingathanda ukuthi ngishaye nje ama cooking class for people to also be able to meet me.
Okay.
Sipheke, shaw petrol. But I don't think ngiyasuka ekudleni.
For a moment asikhulume nge content creation now you are in the space of social what content iyakhokhela right what can be the advice ongayinika umuntu is trying to make it out.
I think just don't stop.
Yeah.
You know, do not stop what you're doing. Uqala kancane khona bakubonayo uzobona about 2 kuzo reposto yedwa noma banga reposti but eventually kuzogcina sekukhona umuntu obonayo and it's going to invite more and more and more people. Into engihlezi ngisho, whenever I go, when I do my lives, I do lives on Instagram.
Yeah.
And I tell people, I'm like, guys, ngiyazi nani ukuthi mina ama live ngawaqala nge lockdown ngilahlekelwe umsebenzi ngiphindele ekhaya. There was only two of you listening to me talk about the same God I'm talking about now.
Yeah, yeah.
And now there's over 300 of you listening, and that is growth, but that wouldn't happen without consistency. So be consistent kuloko okuthandayo, wenze ngenhliziyo emhlophe, and you will see the growth. Uzozibonela nawe khona ozozwa khona ozobona.
Nangu mina enhlo kankwanyana uthena ngila e Cape Peninsula University of Technology. I'm listening to the number one breakfast show. Uthena, I wanna know, does she take a collaboration if you are a content creator too? You wanna collaborate with her?
I mean, sure, I can do that.
Yeah, I she can do that. That.
I can do
that. Minente. But qala uzoqala lapha kunobuhle no Anelisiwe. They're gonna give you a go ahead.
Yeah, I can take collaborations.
Nangu Uthandiswa, all the way from the Apela residence. Uthena, this show is fire today. Thank you so much for bringing one of my favorite TikTokers by the name of Nompumelelo. Uthi lalela ke njengamanje ngifaka upetrol kodwa ngihlele endlini.
Nazo awugaki upetrol.
Nompumelelo fethu on the socials, batshela abantu uthena bakuthola kanjani, and also what is like imapha ma events mhlawumbe ozobukwona kule weekend uzobe wenzani kule weekend?
No, kule weekend yeah, fethu ngizobe ngihleli nomndeni wami.
Oh yeah.
Yeah, ngizobe nje no, I'm not attending any events.
Yeah, yeah.
A friend of mine who was actually in the Housewives of Durban had asked me ukuthi nje se relax ngiba braile, so I could be doing that. It's
okay.
Quite fun, slalo 30 seconds and all that.
Yeah, yeah.
But more than anything, I'm just going to be chilling. Ngiyakumhlonyane wehlobo zasekhaya kamashu, ilogo nje ngizobe ngikwenza, ngizophumula kahle hle.
But you are bad. You started accounting. Wayega criminology.
Ngiyapheka manje.
Uyapheka manje. Kodwa hayi cha ukupheka fethu, cela ungakungakiyeki.
Ngeke ngikuyeke. Yabo, ngazi ngeke ngithi ngihambe emoli nje ngihlangana nomuntu ongazi yathi ungayeka ukupheka.
Hayi ungayeka ukupheka. They were so happy ukuthi yes.
Wow.
Yeah, they were so happy. They were so happy.
Kakhulu ngokuthi nginemme.
Uyathi dude, uhamba nobani?
Ngihamba noma, ngihamba nomamncane wami lana.
Yeah, umamncane noma. Angeke sinifake emoyeni siyazi ninamahloni. Ngeke sinifake, but siyabonga kakhulu ma for umsebenzi omuhle owenzile kuNompumelelo. We are looking up to you, man.
Yeah,
like seriously.
That means a lot to me.
Yeah, isitori sakho is so inspirational. Thank but you. The fact you could man, you had to go there, but now here you are.
The main goal is to not stop. Whatever you want to do, just do it.
Amen. Ugoliyathi yazukuthi. Ugoliyathi. Siyabonga kakhulu for honoring invited.
Kubonga mina.
This is a MUT Radio podcast.